Yeah,
Kelvin, Botik,
Fred, the Ganges,
Nalonzo,
if only eight, Zero, na Ninja, Rut, Katapa Ferimba,
exclusive
from Afrofad.com.
Bossy, listen.
Wakuchao menga pita singamba na ite mwisha sana dobo na ngube kata
fuwe waka sumbaleza joke dobo ni muskopo iwenge mwikata mtuwala kuisa wa jake.
I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, tuwala kuisa wa jake. Nena nitemo katidimbi magero nganshpepele pondo mfuano kuru wala ndadi rola ukuchira pita doshi nerevo wena bobo mwari no muauko ubre nini se ine dekte muna njumu kamutumba ula mfu wafe bite feo na isantia ula ule tuika tapati na mamula baida ulo lufye ngoka ya piasa tiana mudila muwantu imwe waka panga make I-N-G ni kingdom of which step papa da mkaka we are not the same
tuwa kuchao menga pita singamba na ite mwisha sana dobo na ngube kata
fuwe waka sumbaleza jose dobo ni muskopo iwenge mwikata mtuwala kuisa wa jake.
I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, dola kuisa ba deke. I'm asking, dola kuisa ba deke. I'm asking, dola kuisa ba deke.
You skip my talent, I never do it dire. God is my witness, devil you a liar. Last night in Alipona wakai nombe fia titike fia liko vya loot goes. Saji, bami kata nengotika paski stin, ulo akesa kukotika. Yes, tuka kwile niko sifu. Saji na kwe, aveko bambaf ona chansa, komanda miso la fesa waka, nasipi pambafu abalanda pali feliza njechilo ni pambali na isafi wa zanda
tuwa kuchao menga pita singamba na ite mwisha sana dobo na ngube kata
fuwe waka sumbaleza jose dobo ni muskopo iwenge mwikata mtuwala kuisa wa jake.
I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, tuwala kuisa wa jake.
Alo, I've got a question. He won't say what this is. Can you pay attention? Mwina mpikita kwa keto wezi na kaka. Elo futa chilo kwezi na kaka. Zoho na tuwa imbapa vya balistiki. Pepa kwa vaji pepa po pacific. I don't know the reason wa vezi ni poverty. Barimbo tuwa imba wiswi chefe na doketi. Barimone la vimba kwa waleti. Like janza taluka stopeti. Mishi wizi ya nishibi kwa ka. Makosu rojo kumu chimbulu za waka. Tuwa kuchao menga pita singamba na ite mwisha sana dobo na ngube kata
fuwe waka sumbaleza jose dobo ni muskopo iwenge mwikata mtuwala kuisa wa jake.
I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, tuwala kuisa wa jake. I'm asking, tuwala kuisa wa jake.
Jokes ona chanza sana simbad zeti
elko para
chepa na waka. Era era comandeza gindeza kika maina bo sasini sasini uni ya kweli
uni ya kweli
charity
charity
just buy
move the best
to be nasty
move the best
lusaka akim ni watu wa shapo po
mfutola
zero na ninja
from Afrofad.com.